Eddie Ave, Pasta Wassa, Nange. Ola Lela, Sibengu Gunachi. Sibengu Gutu, Sibule Nachi. Aye, Sibengu Gutu, Sibule.
Omukwana Gongu Labi. Oyagala ofune nga nze bwe nfiirwa leero bompe kikumi enkyo nona bitano mukwano mukyomo mama lwaki omukwano ng'ogwe bwe guba ne bwe wasanga ebyange n'obitwala nakoowa sikulimbe bambi ne bw'okola otya sikyata nakukyawa na nakyawa wampisa bubi sikyata
wampisa bubi sigenda kudde
ngenze neye
www.mp3ugandanmusic.com.